አሜሪካ ታጀርቱ ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያቲ ዳሜን አባ ምርግነማ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጀቹ ረኮ ምርግነማ ከስመቱ ዩክራኮሌን ትንክ ኢትዮጵያቲ አፍሪካ ከይሰት ማለክ ፈካቱ ማሪያቹ ጅር ናመዱ ማሪያቹ ጅር ትለ ማሪንቱን ተንማለለ ዋዳ ዩናይትድ ስቴትስ ኢማማት ቢዮት አፍሪካቲ ይፍጋልተ ላላክፍት የዳኔ ተንረተናሞን ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያቲ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጀቹ ክንዴሳ ረኮሌ ሙደምሱ ከታይ ታይ ክርስቲያን ጆሴፍ ኢፊ ኮንግሬሲ ፌደራሊስት ሮሞ ደበብ ይያላከታይ ነጋሳ ወዶዱ በዱብሴ ገርነሞስ እንደብስ
ክንደስቶን ወልገይቻ ከጀነኒት ደሜ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ ተወገና ከታአን ኒክሰን ኦጉቱ ዋይሎ ተሳኒ ወጅን ተውዳን ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ ጉርሙሌ ምርጋዋሱማ ከነነከ ብላክ አላያንስ ፎር ጀስቲስ ኢፊ ኮሚሽን ኢሚግሬሽን ዮካንሞ ጎዳንሳ ኒውዮርክ አከስመስ ሰገንታ ራዲዮ ኦሮሞ ዋን ማን ዋን ቮት ጀድ ወጅን ወልገይ ዋይ ምርገለነማ ኦሮሞ ቲፍ ሰቦት ኢትዮጵያ ኬሳ ክንደሰን ክንደሶ ተከነ ኬሳ ቶኮ ደሜ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ ትትጋፈተማን ጥሞታ ተተማ ቲ ዋይ ክርስቲያን ጆሴፍ ዋይ ምርገለነማ ኢትዮጵያ ኬሱማ ዋይ ኢታ ምርገለነማ ኦሮሞ ቆረቹ ትሴኑ ሳኒ ዱራ ዋይ ኢታ ምርጋ ፖሊሲን አሜሪካ ከሰትገገሱፍ ሎጊ ሰኛ አሜሪካ ከሰትገገሰሙረቲ ካንቀብሳዋን ቱረን ተውዱበቱ ቢዮታ ከኮሪያ ጃፓን ፊሊፒንስ ከሰቶ ጀቹ ሳኒለ ዱበተኒ ጅሩ ባርኖኒ ሳኒ ዋይ ጅሩ ጅሬኛ ጠለነማ ዮካኒሞ አንትሮፖሎጂ ተው ከንዱበተን ሚስተር ጆሴፍ ቦደ ኢትዮጵያ ዴማኒ ማንም በርኖታ ቢየት ያደዳ ከሰት በርሲሱ ማንተጃጅሉ ሳኒለ ዱበተኒ ጅሩ አከሚት ዲማ ምርገር አለነማ ኢትዮጵያ ከሳ ቆረቹ አከጀልቀበን አከነቲፍሰን
I got into Amnesty International and I found out about their Oromo report but I was already aware of the situation that was going on
in Amnesty International ufen gabasasan why Oromo retbarre sanarge duranu won Ethiopia ke satti de majiru nan be kanture kanat qalat jirenye kotti iba gudda gode mormilen gegge samun internetin citun karawanu guramun ummata sodachise ummanni socchou sodate gari mormi gegge samu sodate kan motar kanfi motumma sodate danqame jeru Mr. Joseph waye mirgadalanama ummato romotif sabota Ethiopia kabro ratti walgayin University Columbia tigegge samajiru kun kayonsa malakata yelle nu fipsani jiru Amnesty International kadame University Columbia ti ittigafataman dimota tattama Mr. Joseph
to try and shine a message on to Ethiopia and on to the Oromo people what's going on there
when Ethiopia ke satti de majiru when Oromo ratti de majiru ifa basufi americanonni sababa daddarra kankay wa Ethiopia hubannan qaban ጭንቁሳችት ሞቱማ ኢትዮጵያ አመታ የታረጅሩ ንገገሰማጅሩ ኢሳኑ በቺሱ ዳፍ ጨራቃጅራ ሁንደ ጫላሞ ኡመን አሜሪካ ዋናካ ኦፊቶ ወይቲ ዋን ሞቱማን አሜሪካ ኢትዮጵያ ከሰት ጎቻጅሩለ ኢሳኑ በቺሱ ፈና ገባሳን አምነስቲ ረጫላንሳ ዋይ ከና ባዬ ጀደጅራ ዋይ ጎቻ ሞቱማን ኢትዮጵያ ገገስ ቆፋ ቶንታኔ ዋይ ጎቻ ሞቱማን አሜሪካ ገገሱለ ኡመት አሜሪካ ወጪሱ ፈና አኩምን አሜሪካ ኢማከናፍ ዱበቱለ ፈና ጀረኒጅሩ በረታ ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ ኦጀታ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከደሜ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ከታን ቲዋይ ክርስቲያን ጆሴፍ የሮ በርሲሱማን ኢትዮጵያ ከስተ ቱረኒቲ ዋይ ኡመቶሮሞ ዋይ ሞርሚዮሮሞ ማላኩ በተንል አከነጀቹን ይፍሰን
What I have observed is that the Oromo people want to be able to hold on and
wan energe hubadde umman oromo ada saqabate guddifate tinjirachu feda achi ufaseena salle akkasuma wannikun jarrotaf de mature barakuma lamaf kudatokko asimmo chaalat guddata dufe yero waye master plani asawmu jalqabisana anachin ture maqadum tisuniyu anaf maratum bada የሮዋይ ማስተር ፕላኒ ኦዴሰሙ ጀልቀበፊ ከነን ፍፍነ በበልሱ ያለን ገራ ለፎሮሞቲ ፈጋተኒ ሴኑፍቱሬ ኩኒሞ አፋኑ መትቻ አፋኑ ሮሞራ ገራፋነ ማራቲ ጅጅራ አዳው መትቻ ጅጅራ ስርነበርኖታው መትቻ ጅጅራ ኡመን ሮሞ ኤኙማሳ ኢብሰቹ ሳቲፍ ጭንቁርፈማጅራ ኩን ኢትዮጵያ ከይሰት ጉርሙሌ አደዳረት እናራው ተመርገንጅራ ኩንዱጉ ግንሳ ሰባ ላፊ ሰመገገሰሙ ጀደያዳ takkat ummata kumota lakka omanfitu jechutun tane ummanni bilisumma dan dubbachun dandau yero ummanni mon misad agesisu ni ajjesu ni damamsisu yero namonni odu harabarresan ni damamsisu waye ummata etiopia kesatti qita chunqursa shorkesa hama jalejru tikannu dubbata jiru jeru Mr. Joseph walgayi waye mirgad annama oromotiv sabota biro columbia university ke satti geggefama jiru kanarratti bektonni biyota laf kana wasale oromov sabota etiopia kabrolle kadubbatan tawdubbatani jiru kannen kessa hoggana gurmu deggersa congressa federale oromo idila dunya katan obbo nagessa oddo dube tokotawulle nu fipsani jiru yero amma bakka walgayni tigeggesamu magala new york tibilbrudan obbo nagessa telefonan argadenjira ittinkayinsa walgay kana akana jechudan ibsan
akkuma beekamu bara 2014 ji'a mei rakase barataafi ummanni oromo waluma gala jechuu danda'ama master planii yookaan ammoo saaminsa lafaalle jechuu dandeenya mormuudhaan mormii guddaa agarsiisee jira sochiin kun immoo november 12 yookaan ammoo sadaasa 12 bara 2015 kaasee caalumattuu guddachaa dhufee guutuu oromiyaa waliin gahee guutuu oromiyaa qofatti hin dhaabanne naannoon amaaraalleen gaafilee isaan fakkaatu gaafilee eenyummaa walqaayitiin walqabate biyyi sun sochii guddaa keessa galte wanni kun sadarkaa san qofatti adoon dhaabatin hanga mootummaan yeroo adda addaa dhiifamatti gaafate achi caalumattuu dubbiin hammaachaa dhufee jennaan hagaa labsii yeroo muddamaa labsuu gahee jira kana keessatti gaa lubbuu nama baay'eetti gaagamee jira lubbuu nama baay'ee dhabamee ajjeefamee jira namni baay'een sarbiinsi mirga namoomaa cimaan biyya san keessan raawwatamee jira kana nu warra oromoo qofaa yookaan ammoo kongiresii federaalistii oromoo qofaa doo hin ta'in dhaabbileen mirga namoomaa ka'an akka Human Rights Watch, Amnesty International warri biraalleen ragaa gahaa walii waan qabanuu fi waan sirritti addunyaan beeke jechuudha. Dabalataan immoo eegii fayyisaa leellisaa raayo olompik irratti harka walqaxxamursuudhaan mormii argisiise asitti immoo caalumatti wanni kun kavareejii addunyaa dhaggate jechuudha. Bara darbe aprilii keessa kora Amnesty International ka waggaadhaa irratti hirmaachuudhaan nama amma kora kana qindeesse yookaan ammoo Nick Ogutu jedhamu kana wal baranne ergii gaafasiiti waan oromoo kana jala deemuu jalqabe namni kun nama Amnesty International qindeessu jechuudha Columbia University keessatti. Namni kun booda ammoo initiatiivii kana fudhatee dubbiin oromoo kun miidiyaallee attenshinii addunyaa hedduu argachaa akkuma dhufteen barattoota Columbia University wajjii ta'ee yuunivarsitichaan wal dubbatanii yuunivarsiticha ispoonsor godhee Rally for Justice in Ethiopia, Oromos and Other Marginalized Communities maqaa jedhuun yookaan immoo Oromo Justice Conference and Rally jedhuun konferensii tokko gochuuf akkasumas raalii gochuudhaaf caalumattu xiyyeeffannaa addunyaatii fi biyya san keessatti Oromoo fi saboonni biraa cunqurfaman haqa argachuu qaban kan jedhuun intenshinii kana.
Haala mirga dhala namaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessattis geggeessamaa jiru akkamitti ilaaltam ragaalee qabatamaa maal harkaa qabdaa arra maal dhiyeessuuf deemta obbo Nagessa?
Ani garagaan akka waajjira kongiresii federaalistii oromoo irraati dhufetti namoonni maqaa waliinii fi ajjechan irra raawwatame listii isaanii ni qabna gahaalle ta'uu baatu jechuun guutuu argachuun rakkisaadha. Isa kana ka achirra pirezenti godhadoon ta'in bifa dookumentiitiin jaarmiyaalee barbaachisu jaarmiyaa United Nations Human Rights irraa namni argamu jira namoota kanaa fi jaarmiyaalee biraati caaluma kanaaf fayyadamnee galchuu yaala. Gama biraatiin immoo haga keessattuu labsii yeroo muddamaa labsamee as sarbiinsi mirgaa biyya san keessatti jiruu fi keessattuu saba Oromoo irra gaggeeffamaa jiru caalumattuu waan hammaateef isa kanaan wal qabatee waan walitti qabanne ka waajjirri kongiresii Oromoos ta'ee warri biraa walitti qabee hin qabna. Dabalataan immoo akkuma beekamu yeroo ammaa hooggantoonni siyaasaa keenya kongiresii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee haalli isaan itti hidhamaniif haalli isaan keessa jiran haalli qabiinsa isaaniillee dabalatee haala hammaachaatti dhufe jira. Akkasuma immoo mootummaan gara biraatiin paartilee siyaasaa waliin hin haasawa jechuudhaan gama biraatiin qoosa yookaan tapha biraatiin jira. Manchesterii dhugaadhaan haasawu deemuusaa argisiisu hooggantoota siyaasaa kana hiikuudhaan argisiisu silaa qabu kana doongodhin akkasumatti wanni kunis jira keessattuu jechuudha namoota Oromoo haga ammaa ajjeefameef haqee argamuu akka qabu qorannoon qaama bilisa ta'een gaggeeffamuu akka qabu kanaan dura Human Rights Watch fallee fi jaarmiyaaleen bira gaafatanii turan United Nations Human Rights Commission illeen gaafatee mootummaan Itoophiyaa dide san akka dubbiin sun ammas dhiibbaa qaamota adda addaatiin cimee itti fufu
qorannoon sun akka gaggeeffamu hoggantoonni siyaasaatii fi ammoo namoonni biraa hidhamtoonni siyaasaa biyya sanii hundi akka gadhiifaman keessattuu jechuudha. Resolution 128 ka jedhamu ka bakka bu'oota ummataa yookaan United States dhiyaachuu jiru kunis akka deeggarsa gahaa argatu dhimmoota kanaan wal qabsiiseeti wanni an present godhu.
Maal irraa eegdu walgahii kanarraa? Kana booda maaltu ta'uu danda'a jettanii yaaddu?
Wanni eennu tokkoffaanii xiyyeeffannaa argataa miidiyaaleen addunyaadhaa caalumattuu dhimma Oromoo kanaaf xiyyeeffannaa argatta tokko. Inni lammeessoo ammoo nuhuuttu Oromoo qofattu hiriira bahaa ture. Caalumattuu warri biraa yuunivarsitiileen biraalleen jechuudha. Ammas Oromoonis kanarraa argee barattoonni Oromootiif hojjettoonni Oromoo bakkuma jiranutti yuunivarsitiilee adda addaa biyyoota adda addaa keessa jiru. Yuunaayitid Isteetsi keessaa iyyuu bakka baay'ee jira. Minnesootaa qabee yuunivarsitoonni inishiyeetiviifiitiin akka waan akkanaa kan ispoonsar godhanii barataan itti hirmaatee waan kana godhuu danda'anu wanni kun baratamaa deema jennee abdanna. Waan keenya nu qofa dubbachuu adoon ta'e warri biraa nu dubbachuu jalqabuun immoo dhiibbaa guddaa mootummaa biyya sanii irratti illee fidaa ilaalcha addunyaallee jijjiiruu irratti dhiibbaa guddida waan ta'eef jalqabi kun tarkaaffii guddaa tokko tarkaaffiin kun cimee itti fufaa.
Amnistii Internaashinaalitti itti gaafatamaan dhimmoota hatattamaa Akadeemii Yuunivarsiitii Kolombiyaa Mr. Joosefis akkana jedhu.
Begin a campaign around this report that was generated by Amnesty and around the atrocities that the Oromo people are being forced to endure. We want a consistent campaign. So like this is the launching of a campaign.
Kun jalqabbii duula keenyaati. Miidhaa ummata Oromoo irratti geggeessamaa jiru laalchisee gabaasa Amnesty International baase irratti hundaa'uudhaan duula walitti fufee geggeessamuu feena. Kun jalqabbii isaati. Duulli kun booda duula guutummaa biyya kanaatti geggeessamu ta'a jennee abdii qabna. Kun immoo hawaasaalee Itiyoophiyaa adda addaa Waashingtan DC, Virginia, Texas keessa jiraniin geggeessama. Texas keessa hawaasni hedduun akka jiru nan beeka. Kaaliforniyaa, Minnesota keessas akkasuma. Hawaasni kun walgahii keenya kana waliin hiriira. Nuti immoo gurmuu biyyoolessaati as Ameerikaa keessattiif miidiyaa hawaasummaa irratti. Kun akka uummanni Ameerikaa maal akka Itiyoophiyaa keessatti geggeessamu hubannaa argatuuf mallattoo ol kaasa. Calluma jennee oduu irratti haala jiru qofa hordofuu otoo hin taane wanni Afrikaa keessatti deemaa jiru keessatti qooda Ameerikaan qabullee hubachiisna. Kanneen aangoo qaban hundinuu maal akka gochaa jiran hubachiisnaa jedhu Mr. Joosef. Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen armaa olitti ibsanuuf kennan Mr. T.Y. Christian Joseph, Amnesty International, Damee, Columbia University irraa obbo Nageessaa Oddoo Duubee, gurmuu deeggarsa Kongiresa Federaala Oromoo Idil Addunyaa irraa guddaan galatoomsadha. Qophii kiyyas kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.